Paso Music. It's Black on the Beat.
Kosha kosha, paka naomba po. Haielezeki we ni nani, nikuite sweetie potato. Chungo sije ndondosha, nenda mwendo slow. Nyumba imekamilika kibarazani mpaka nyuma kwa cho. Na ninavyo faidi wewe kweli gwiji, naomba nipimie. Naondoka na kijiji, naona baridi, naomba nipime. Ugomvi ugomvi kama nandi na gigi, kwako nisisikie. Tena ikibidi nikenda kazini, wenda nijifungie. Usini kwaruwe kwaru, sipendi ugomvi. Nikirudi unichezeshe kwa mwaru. Malavi davi, usije kujitunisha kifaru. Sipendi ugomvi kama paka tuparu wani paru. Mie nachotaka kwako unizidishie. Mahaba, mahaba mama, kwako ni apate yote. Mahaba, mie, mahaba, mie, mahaba, mie, mahaba, mie, anipe mahaba. Mahaba, unanistajabisha shepu zaidi we lusengo. Unanipagami, unanitamanisha, unavyonionyesha engo. Unanikoshami, umenipa maisha, ninga zuri na mjengo. Umenipagami, utanibabaisha, ukenda utaacha pengo. Utaniuami, yani we mama senseme, senseme, senseme. Dani kanga moja masebene, hakika kwa juu ya nusiseme. Kama naichubua amwaga mapene, mapene, mapene. Hatuna muda nangu na senene. Hatupo yata wakate umeme. Shama nalitibua mie. Uzini kwaruwe kwaru, sipendi ugomvi. Nikirudi unichezeshe kwa mwaru. Malavi davi, usije kujitunisha kifaru. Hazipendi ugomvi kama paka tuparu wani paru. Mie nachotaka kwako unizidishie.
Mahaba,
mie,
mahaba,
nakufa, nakufa, nakufa mie.
Mahaba.
Yeah.